1 Timoteo 3.
Ava ndimawo otsimikizika ndithu akuti ngati munthu afuna ntchito yakuyang'anira mpingo akukhumba ntchito ya ulemu. Woyang'anira mpingo azikhala munthu wopanda chokayikitsa, akhale wamkazi mmodzi yekha, akhale wodzigwira, wa maganizo anzeru, wa ulemu, wosamala bwino alendo ndi wotha kuphunzitsa. Asakhale chidakwa, asakhale wandewu, koma wofatsa, wosakangana ndi anthu ndi wosakonda ndalama. Akhale wodziwa kuyendetsa bwino banja lake ndi kulela bwino ana ake, kuti akhale womvera ndi aulemu kwenikweni. Ngati munthu sadziwa kuyendetsa bwino banja lake, nanga angasunge bwanji mpingo wa Mulungu? Asakhale munthu wolandiridwa mu mpingo chatsopano, kuopa kuti angadzitukumule mkulangidwa monga momwe Satana adalangidwira. Kuonjezera pamenepo, akhale munthu woti ndi akunja omwe amamulemekeza, mwina mwina kudzayamba kunyozedwa nagwa mu msampha wa Satana. Chimodzimodzinso ndi atumiki ampingo, akhale wochita zachiukulu, osanena pawiri pawiri, osakhala wozolowera zoledzeretsa, osakonda udyo phindula ndalama. Akhale anthu amtima wopanda kanthu koutsutsa posunga zoona zachikhulupiriro zimene Mulungu adaulula. Iwonso ayambe ayesedwa ndipo pambuyo pake, ngati alibe chokayikitsa, ndi asenze udindo wa atumiki. Momwemonso akazi akhale wochita zachiukulu, osasinjirira, odzigwira ndi okhulupirika pa zonse. Atumiki ampingo akhale ankazi mmodzi yekha, akhale olera anawo bwino, oyendetsanso bwino mabanja awo. Paja anthu ogwira bwino ntchito ya utumiki amadzetengera mbiri yabwino, ndipo amalimba mtima kwenikweni pakuyika chikhulupiriro chawo mwa Khristu Yesu. Pamene ndikukulembera zimenezi, ndikuyembekeza kudzafika kwanuko posachedwa. Koma zina zikandichedwetsa, zimene ndanenazi zidzakudziwitsa zamene anthu ayenera kukhalira mbanja la Mulungu, limene lili mpingo wa Mulungu wa moyo ndi mzati wochitikiza choona. Ndithudi, chinsisi cha chipembedzo chathu nchachikulu. Iye uja adaonekera ali ndi thupi la munthu, Mzimu Woyera adamchitira umboni kuti ndi wolungama. Angelo adamuona, adalalikidwa pakati pa anthu a mitundu yonse. Anthu apa dziko lonse lapansi adamkhulupirira. Iyeyo adatengedwa kunka kumwamba mu ulemerero.